kopista wawe na sini ready kumenye kamtima na yomsa jaje na sokera teri alibyangu kwe kuduka madama mlevo yange tasanira byote yange narinji sabietaka kwe kufuna yao msa jomu guda chesama ngareta muwangu sente mama njiji kamala oh na sini na chenjula Rena tuka makage Mewa isa kasera katono Rena lava his true colors Nane jena vata si chadayo
Ote uwe alion sanyufu Masika kukulu kusaye o madota
Nani seyo jena sokela Weka titi chisha soka
Zembuza kumalala kote wachise chicho kujulirira Olimu ogone nakati
Nani seyo jena sokela Weka titi chisha
Wea maso matara
Yona vya guawo mkazi watu Wela kati na sega za mkumpe
Talk to me, teo wabachi Toni mbayo gela mazima
Krisi mnange miange mizibu Chona chende mkama ya mani Oli ya yumba nga tona kuwa Oliwe ya enda nga mambi ya kweka Na ea tona mkaza kudaga Na ulire chinuku nga mambi uzirika
Masika kukulu kusayeo madota
Nani seyo jena sokera Weka titi chisha soka
Zembuza kumalala kote wachise chicho kujulirira Walimu ogone nakati
Nani seyo jena sokera Weka titi chisha soka Nomu detali na pinga mwisi wako Mumoto katuwa itako mtuwe gumba na inga ho
Chakuhiga muulirize Kweza choli na kwe teba kuwaga Teba kusudia kweno chikanyunga Boli chino nyanga pepe lepe Ote uwe alio msanyufu Masika kukulu kusaye o madota
Nani sayo jena sokela Weka titi chisha soka
Zembuza kumalala kote wachise chicho kujulirira Olimu ogone nakati
Nani sayo jena sokela
www.mp3ugandanmusic.com